nikupendaye. Sijali maneno wakisema mchana kutwa, jua likizama watavisa kavitana. Wanachonga chonga utazani wamekula yasmini, maneno ya okero utazani mwarobaini. Wanachonyota wanakera utazani mimi, wawa wanashuri shuri midomoni. Yezi langu napadiria kisha na mwagilia, natia mbolea ili penzi liweze kuwa. Likikuwa kisha navuna, najisosomoa. Nisindo bwana shamba, siri ya mazao ndo nejua. Kizumbukuku, nimekubali zumbukuku, nye zumbukuku wako my love. Kizumbukuku, wanalita zumbukuku, eti zumbukuku ni wako my love. Changu manati, kuna muda na rudi sipati, anakaanga shapati, imetoka iyo. Mapenzi uchizi, wana ukipenda, kuna muda ta uchomwe na mwiba, maumivu usiki. Na nikiwa naye, sitamani kula, najiona tajiri kama na niliki benki ku. Wanachonga chonga utazani wamekula yasmini, maneno ya okero utazani mwarobaini. Wanachonyota wanakera utazani nini, wawa wanashuri shuri midomoni. Yezi langu napadiria kisha na mwagilia, natia mbolea ili penzi liweze kuwa. Likikuwa kisha navuna, najisosomoa. Misindo bwana shamba, siri ya mazao ndo nejua. Kizumbukuku, nimekubali zumbukuku, nye zumbukuku